Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi whātekau. Exercise 40.
The following exercise is designed to give you practice at making two sentences into one using the personal pronouns. Hei tauira ēnei. A.
Kei te haere a hau ki pōneke. Kei te haere hoki a pita ki pōneke.
Kei te haere mai oko pita ki pōneke.
E.
Kei te mātakitaki tīwi a hirini. Kei te mātakitaki tīwi hoki tana tamāhine.
Kei te mātakitaki tīwi a hirini rāu oko tana tamāhine.
Tahi.
Kua tae mai a kāra raina. Kua tae mai hoki tana tamaiti weriweri.
Kua tae mai a kāra raina rāu oko tana tamaiti weriweri.
Rua.
Kei te ngongoro te koroua. Kei te ngongoro hoki te kuia.
Kei te ngongoro te koroua rāu ko te kuia.
Toru.
Nā mere ngā rīhi i tiki atu. Nā piripi mā hoki ngā rīhi i tiki atu.
Nā mere rātau ko piripi mā ngā rīhi i tiki atu.
Whā.
Ko Hoani tēnei, ko Miriama tēnei.
Ko Hoani rāo ko Miriama ēnei.
Rima.
Kei te whare wānanga ahau. Kei te whare wānanga hoki koe.
Hei te whare wānanga tāua.
Ono.
I whakarongo ahau ki te reo irirangi. I whakarongo hoki takutama ki te reo irirangi.
I whakarongo māua ko takutama ki te reo irirangi.
Fitu.
I haere rātou mārunga wakarere rangi. I haere hoki au mārunga wakarere rangi.
I haere mātou mārunga wakarere rangi.
Waru.
Ka pure i tēnehi a hau a pōpō. Ka pure i tēnehi hoki koutou a pōpō.
Ka pure i tēnehi tātou a pōpō.